Focus. Unayosema unaishi, ndo hapo unanipata. Mwanamke una akili, ndo maana ukanikamata. Ukurupuki madili, unayafata na poetika. Wako eneza fanya chochote ukineka starter. Kabla kuwa rap star, ulinipenda, I remember. Mama yangu akakupenda, first day home ulipoenda. Siko na jinsi dhuwa mikweza nisha salenda. Wenda, mipango Mungu niepuke maradhi kenda. Sema, unachotaki, space shop tutakwenda. Zara shoes, Rolex watch, mlimani ukwa lead center. You know what? Street kote mina ring. God is the ladies come and go. Where do you wezi kwenda? Sio mrefu, bonge, mtoto yuko mida. Umbo chupa, kwake miki zibo. Niki mlamba, ili ladha ya nido. Hadi siyo mini kama alikuwa single.
Fanya nini unadhani? Nikikosa penzi wako we. Sifa upewe na nani? Ushani fanya mimi nikole.
Kila mara, wallpaper on my phone. Weka DP, WhatsApp, Facebook, BBM. Wana nishangama chizi M-Rap, mbono umefall. Yes, no, mbia, this is what I've been looking for. Mapenza ya na bouncer, ayana star, yana wosi wala wope. Wote wataka, pige sana misele. Ikanifahamu mitani, metuma sana watoto wakufato na puka. Mbaka nkakupata, dajos, my destiny. Natoka studio, mapema, nkupitie mikosheni. Angalau ni kukiss, baby, midomo ni atansi. Wengia ni kukol uye getini. You said them raps in pende. I'm full of drama, lifestyle uneo ishi. Ntebadili baby mama inoma sana. Bona gina unapendana. Trust me, it's gonna work. Yani tashibana.
Fanya nini unadhani? Nikikosa penzi lako we. Sifa upewe na nani? Ushani fanya mimi nikole.
Wasiki, watu wana these penzi lako kwangu mi. Maneno maneno yao si yazimi. Na kupenda baby. Ata waseme nini si wasiki. Watu wana these penzi lako kwangu mi. Maneno maneno yao si yasiki.